kuzuri kwake. Mfano hakuna. Akasema kwamba nampenda sana, alafu akaniachia namba kiganjani mwangu, alafu kapotea. Akasema kwamba anaitwa nani, akasema kwamba anatokea wapi. Alichosema yeye, siku moja tutaonana. Ikastuka, mala simu yangu ikaita, nikapokea nikasikia kiss, alafu kasema zaidi sikiliza, ujue nakupenda sana, ujue siwezi kutendea, kila nambo utambue mimi ni jini. Hapo akakata simu, mama sima ananipenda, mama sima nachomitenda, mama sima ananipenda, jini jini ananipenda sana mimi. Ama sima anani pinda, chini chini anani pinda sana. Ama sima anani pinda, baby baby. Ama sima gato ni tenda, baby baby. Tena, yeah, 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 yeah. Paka pete kashani valisha, ili niamini ili kwangu umefika. Paka pete kashani valisha, ili niamini ili kwangu umefika. Kasi kila saa ananifuata, anahitaji jibu niku mpa. Ukweli kwamba ni mzuri, ila kumjibu moyo unasita. Mama sima ananipenda, mama sima nachomitenda, mama sima ananipenda, chini chini ananipenda sana mimi. Mama sima ananipenda, mama sima nawezi tenda, mama sima ananipenda, chini chini ananipenda sana.
Wapo abalini na wapo alizini, limadi tupo na utuwa sabili za porini. Tuwezi kumtenga uyujini ananipenda, kwa ni nae ni kiume japo kuwa anagenda. Na haki ya kupenda kama unavopenda wewe. Wanasema jatulia na ustaki nipepewa, kama pete nishavisho na subii nyungu zake tili wali tukufushwa. Mami shasikia story, nikaona bolo singe kwepo. Kabla ya ingia geto na vuma upepo, zena nani kiss kwenye shavu mala tatu. Pia kitembea uwapeni wa muone watu. Mala nyingi anavaa vitu vya kunga, pointimenti zetu pendi tukakaiba. Kila sana nukia uyujini malikia, siku mii na msifia tili wani shi.
Mama sima ananipenda, mama sima nachomitenda, mama sima ananipenda, chini chini ananipenda sana mimi. Mama sima ananipenda, mama sima nawezi tenda, mama sima ananipenda, chini chini ananipenda sana.